Money's tossing in, tossing in.
Umbo chetu ulivyombika ni urefu na uridhisha, tumbo jinsi ulivyokata ni miss me na kuita mrembo jinsi unavyoita. I wish wangepata kuona mambo unayonipa. Oh gosh, nimeshadata kwako mrembo, kwanza nandatisha ulivyo tu beauty. Wabongoneza tuwakilisha ngambo kwenye umisi, toko umisi wa jimbo ni umisi wa Tanzania. So majigambo ni fact, una chance kwenye miss dunia. Umetimia kwa uzuri na kwa kuwa educated, kutembea tango wali unajua wanaita catwalks, na kujibu maswali utazidi wenzako techniques. Na ajabu kiwa pili so itabido kupe tu misi nansi jaketi chiki flani tu underground. Una chati wala wiki lakini bonge la queen. Number one ndo ya kwako, contenders wengine down. Umefunzwa vizuri home, nangoja uvishwe crown.
Oh, wewe ndo Miss Tanzania, wengine kama we but usija onana na ye. We kama ulikuwa ujui but so ujue. Wewe ndo Miss Tanzania, wengine kama we but usija onana.
Sio Kenya, sio Uganda, sio Zanzibar. Yes, check wazushu wanavyo kushobokea, na wachomo wanavyo nipenda na ulivyo wakata. Yup, look, jinsi navyo kuaminia, nilisimama njia pando menifanya kuka. Yoma, first and last kwenye hii dunia, nimekwama siwezi kwenda inji nimekata. Ni lazima watu mate na vazi la ufukweni, they don't wanna be witness ukiwa ndani ya bikini. Yani, bonge la toto sijui umekosa nini, utadhani wa kwenye doto na fry ndo wangu mimi. Kama twiga jinsi ulivyo wani na ulivyo shona, vinega waishi kutamani na jeans kutuna. Au jazaliwa na maringo wala tabia hiyo huna, kama kawa kipewa mambo na itikia uwezi chuna. So luzi matawi ya juu, kweli wazazi walilea kwenye mapenzi ndo du. Nafikiri nitangaze ndoa, crazy kama Kelino Vayu. Miss Tanzania, wazi kwa vile sio sister du, sio changu doa. Yes,
wewe ndo Miss Tanzania, wengine kama we but usija onana na ye. We kama ulikuwa ujui
ni wako. Wananchi kila kona nasema timiza ndoto, kama kutokuwa na njama na kuzidiana kwa pete, basi ni dhahiri kusema mataji yote ni yako. Na kama kuza dharani ni wewe ndo nalipa, wakunje ndita usoni. Kwa nini umenipenda rapa na kokota ndinga wanjani kama Thuman Machupa? Wenye bingo tumeni, mi maskini la mifika. Ni ndoa baada ya uchumba bila kuchangisha hela, na ndoa itafungwa iwe kisasa kimira. Mungu akipenda na pose kikubalika inshallah. Ingawa nyotako simba huna kabisa asira, yuma wane no hini bila tatizo. Come here my baby, njodi dai na mawazo mindo wako zeze. So to fry to cheze cause I know you feel me and you know I feel you baby.
Oh, yeah. Wewe ndo Miss Tanzania, wengine kama we but usija onana na ye. We kama ulikuwa ujui but so ujue. Wewe ndo Miss Tanzania, wengine kama we but usija onana na ye. Kama ukijua kwa we
you're the next Miss Tanzania. You're the number one chick in this country. J Mo, Gwell, P Funk, Bongo Records, The Returns. You're the next Miss Tanzania. You're the next Miss Tanzania.